benshi mwana wawe n'amafaranga atagura na parcelle ako kutwemerera ko tuzajyana ibikoresho bituma turisinya n'umutima mwiza bavuga ati ubwo nzagenda ibi bikoresho nzabitereka
muri umwe mu baturage bo mu kagari ka byahe mu murenge wa Rubavu bagomba kwimurwa ku mpamvu zo kwagura ikibuga cy'indege cya Gisenyi imiryango ikabakaba 300 niyo yagombaga kwimukira iki kibuga ariko muri yo hari abatarabona indiki kwiye ngo bimuke bivuga ko hari imiryango isaga 200 yamaze kwishyurwa ariko iyindi 97 ntirahabwa ingurane aba baturage bavugana ubukana n'akababaro imbona nkubone bashinje ubuyobozi kubapfukirana babizeza iby'uyu munsi babahakanira bashimitse
umuyobozi n'inzu mfite nayifotoye ndayifite hano muri telefone ifite parcelle ifite 25x32 muri iki gihe koko hano miliyoni enye irimo inzu ntuyemo ifite umuriro n'amazi miliyoni enye natanze no kujya kurega mu rukiko ngo uyu komanda niwe wambujije arambwira ati ihangane wenda muzajyana n'ibikoresho mugende mujye kwisana mwaturebereye mukaturebera ikidukwiye wenda muri urwo rusorero dufite n'ako gahinda dufite wenda ko twe twamaze kumva ko ari leta itwambuye mwese twigumure kuri leta se
wowe ubwawe wari mu kibuga akomanda hari ubwanyu mwatwemerewe ko ibikoresho tuzabijyana utumvira ko hari amazu atatu hari iyo wenda muravuga ngo nta nyandiko nibyo turi gukorera hano mushatse mwabihakana kuko nta nyandiko byaba uduhari komandari
ibyo aba baturage bavuga ko bijejwe n'ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu n'ubwo ikibuga cy'indege cya Gisenyi mu nama zinyuranye bagiye bagirana izi nzego zombi zibihakana zivuye inyuma ibi byatumye bamwe mu baturage bamaze guhabwa indishyi batangira gusenya amazu yabo bitwikiriye ijoro ibintu bwana Charles Nkubito uyobora ikibuga cy'indege cya Gisenyi yemeza ko ari ukwigomeka ku butegetsi
hari umuturage w'u Rwanda uri hejuru y'amategeko kuko avuga kwigomeka cyose bano usuzugwe kuva kuri mudugudu kurinda kugera ku rwego rw'ubutegetsi mu Rwanda turacyafite abaturage batanu muri iki gihe turi ubu turi muri ekansekirite kuko abaturage batera abayobozi amaguru biratangaje kabisa murebe inzu iri ahangaha hari abantu duha urugero ndiho kwezi bisa ntiyabari ibyo biragaragaza iki
hagati aho ariko abaturage basigaye batarasenya baba babariwe bakishyurwa n'abatarishyurwa na make bavuga ko bafite impungenge z'umutekano wabo kuko batinya ko abajura bakwihisha mu basenya nijoro bagasahura n'abadafite iyo gahunda
twebwe abantu muramara kubimura twe dusigayemo hagati muraza kuducungira umutekano urwo kurunda
fate ibyabo bagende hano hakirimo abantu batari bishyurwa urumva icyo gihe haraba umutekano gute kandi hari utarishyurwa hari uwafatiwe ibyangombwa nawe babibitse wabuze icyerekezo arimo
ugeze mu midugudu y'akagari ka byahe ntizagurirwamo ikibuga cy'indege uhasanga amazu yakuyeho amabati inzugi amadirishya hamwe na hamwe n'amatafari ariko ayandi bene yo bakiri arimo ariko nabo bibaza amaherezo ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bwari bwamenyesheje abaturage bishyuwe ko bagomba kuba bavuye muri aya mazu bitarenze tariki 31 Mutarama uyu mwaka kandi bwana Murenzi Janvier umuyobozi wungirije w'aka karere ushinzwe iterambere ry'ubukungu avuga ko nta muyobozi ku giti cye wafata icyemezo cyo kwemerera abaturage kwimukana ibikorwa byabo kuko byishyuwe
nta muntu ufite uburenganzira kubemerera ntabwo ari urwego ntabwo peya ntabwo komanda simbura urwego icyo rero ucyumve
n'ejo baza gukora audit bakakubaza ati za nzu zagiye ko twazishyuye komanda afite uburenganzira bwo gutanga amazu meya afite uburenganzira bwo gutanga amazu ubwo ni umutungo wa leta mu bantu ni ugusahura umutungo wa leta yarishyuye wamara urabitwara
uretse imiryango 97 bivuga ko yabariwe ntihabwa ingurane kubera amikoro ataraboneka hari indi miryango yishyuwe itinze ikaba itegereje indishyi y'ubukererwe muri bo hari abamaze imyaka bategereje mu biteganywa n'itegeko ngenga nimero 18/2007 ryo kuwa 19 z'ukwezi kwa 2007 byerekeye uburyo kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange bikorwa harimo ko indishyi ikwiye yishyurwa bitarenze iminsi 120 uhereye igihe indishyi ikwiye yemerejwe kandi ko mu gihe uwishyura indishyi zikwiye atazitangiye igihe cyagenwe yishyura indishyi y'ubukererwe ya 5% buri mwaka yiyongera kuri iyo ndishyi ihabwa uwimurwa iyi ngingo ivuga ko icyo gihe kidashobora kurenga imyaka 2 kandi ko iyo birenze icyo gihe iyimurwa riba ritaye agaciro keretse uwimurwa n'uwimura babyiyumvikaniye ubuyobozi bw'ikibuga cy'indege cya Gisenyi buvuga ko butahamya ngo imirimo yo kucyubaka izatangira ryari kuko hari abatarishyurwa cyakora abaturage bavuga ko basabwa kwimuka hutihuti kubera izi mpamvu
njye ubwanjye utange kumbarurira hashize imyaka 12 inama yabereye ku baneho batubwiye ko tugenda tukihangana ko bari kubijyamo ibikoresho ko tuzabitwara ni gute leta yakwimura umuntu ngo amazu iyashyiremo abapangayi bakanabiza bakabitubwirira hano mu nama none se batwimuye kugira ngo bashyiremo abapangayi
ni impamvu ubuyobozi bw'ikibuga cy'indege cya Gisenyi n'ubuyobozi bw'akarere bahakana bivuye inyuma Claude Ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa radiyo y'Amerika.